alalbare sappo e jeenayi lewru utto hitaande 2026 sakiraaɓe keɗiɓe to gonɗom heɗaani heejoji amin ɗi lelende magal muɗum wakkati jon o fuu min calmini am sanne faade mbaɗa awde liɗɗi so dokka neɗɗo ñaama ikintin ɗum no awirte ɗum woni fandol haalangol mi puɗɗirta émission amen mi humanitaire ñalawma hannde o kaɗo haala ka no hollita caɗele kewɗe ɓiliɗe e faaba muya gatteɗi fewde yimɓe gonɓe tiɗalaji nawɗi ɗile ñalawma hannde o ɓeɗo yimɓe le gonga soɓe eggui iwre nokkoli toɓe goni toɓe jippinteto eɓe jiya to caɗele kewɗe ha immadaraji kewɗe ana waɗe fa ɓenɗo yimɓelle faaɓe banggal ñambiri kañ ko nandi muɗum ga caggal oɗo faaba muya gattel fewde ɓenɗo yimɓelle o ka fuu so ɓenɗo yimɓe ekintinama golle ko wawi gollude ko wawi latade sababu ɓe darano hoore mabɓe ɗum woni ko nafamu ɗum mawni sanne nde on ɗo immadara fa tewta jogolal ɓooyowo fewde tiɗɗalaji ɗi ɓenɗo yimɓelle wondi fewde muɗum bato ɗiɗoba kertanaɗo himme yurmere leyɗele kawtuɓele guɓal ngal ɓe noddirta AIS golleji muɗum waɗi leydi Burkina Faso ɗo woni Ouagadougou alalbare ɓettiɗe ngal ɗo kawtal hawrintini leydi Burkina Faso leydi Mali kañe e leydi Niger hay ɗeɗo leyɗele tati kañe en ka fuɓɓami anniya hawrintinde sembe mum ka yallana heɓa daranade ko woni himme yurmere on ɗo nokku hono ɗiɗo golleji kañu ka warta fa gollire ɗe ñalawma hannde o ba ɓeydoroɗen faamu ka min jaaha e le kerol hakkunde leydi amendi kañ e leydi Burkina Faso to wonto fedde ɓe noddirta CNCR wondi wadde immadaraji ɗi wawi fou yella ana faabo yimɓele egguɓe ƴuwde jonde mum leydi Burkina Faso so wal suuɗi koro leydi amendi hay yimɓele gonɓele ɗiɗo nokkule kañum en ka ana wondi kañum en dofide toon dabreji ɗi wawi fou yella ɓenɗo yimɓele kañum en ka ana heeɓa jaɓɓitere toon no woɗiri sakiraɓe ɗum sembe kabaruji ɗi mi jogano on kiki ɗi hande ɗi ɗi oɗo émission bisimila moɗon ɓe heɗade min ande jeena yaade sappo e ɗiɗi lewru utto hitaande 2026 Ouagadougou ɗum woni capital leydi Burkina Faso ka bisimini kawrtal ɗiɗoɓal kawrintinɗo leyɗele kawrtuɓele guɓal ngal ɓe noddirta AIS le ñalawma hannde o sisilmoɓe cuuɓi ele ngal ɗo kawrtal ni woni hokkude neɗɗo ko ñaama ka ana moƴƴi ga faabade ɗum yallani heɓa golle ko wawi latade sababu o darano ñandu makko hono muɗum fuu wala ngal ɗo kawrtal leydi Burkina Faso Mali kañ e Niger hawrti ele muɗum yalla ana tewta ittude dabireji kantiɗi ɓawɗi jokkede fa darono tiɗɗalaji ɓiliɗe himme yurmerle on ɗo nokku ministre cellal fayeto yirwere ɓiɓɓe adama en kañum woni porduɗo e ngal ɗo kawrtal e inde leydi amen di fa keɓen famtare anni ko kanko Mahamad Babacounta o heɓani en dow majjum do fettango sita siɗi ɓe
wadde faaba mumen fewtude yimɓeɓe wala bowɗe mi hollude fa hande tinnare kan e dimagu fotere kadi yirwunde golleji mabɓe ɗum hollitale jooɗo haal ɗiɗi ɓo waɗata ko noddirte forum humanitaire de l'AIS nde jooɗo haala ɓe holliti dabiriji hanɗi fiyede fa handen ko natto saabu honcunde tiɗɗalaji ɓe yimɓe ɓe torraji hewti fottuɓe o baddu holliti wi hinnagol ɓe yimɓe hana natata hunde ko suuɗi kasin ɗum ha natata hunde ko yirwinte watti fou ɓe holliti fa hannden ana tirsi leydi Mali leydi Burkina ka leydi Niger dokkodira juuɗe le ɗi golleji yalla ana faaba jamaren ɓe wona bowɗe hono misali moƴƴudigoɓe cuuɗi doctoraji nannal muɗum fottata kadi hokka ɓe golleji ɗiɓe watta ko wawi natade saabe yirwinde keɓal meɓɓe ɗum woni immadaraji mawɗi hollita le o baddu le o jooɗo haala fa hannden premier ministre leydi Burkina noddirteɗo Remtal Ba Jean Emmanuel Ouedraogo holliti fa hannden ɗatti kisi hande ɓamede ko naari bangal faaba muya o holliti wiso ɗi ɗati jokkama ana nato saabe yimɓe jeyaɓe le leyde AIS dokkodira juuɗe nato gotun caggal muɗum kasi ɓe holliti fa hannden dokkodirgo juuɗe rewɓe jeyaɓe le leyɗe lefol sahel ko nato saabe hunca tiɗɗalaɗi ɓe woɗe muɗum fa keɓe meɓɓe yirwa heƴaɓe leydi Mali ko hewdi fotte o batu hono misal kanko médecin kullel major Hassane Ba Diallo kay golɗo laamu ko hewi muɗum ɓeyde holliti wi leydi Mali wona waɗa immadaraji mawɗi ko naari bangal faaba muya le leyde AIS ɗe le timmode o jooɗo haala heƴaɓe leydi Burkina Faso holliti kañ waɗa immadaraji mawɗi ko natto saabe faabade ɓe yimɓeɓe torraji hewti
oɗo batu ka darde muɗum ana mawni sanne juuɗe leyɗele amen ɗe sokoɓe kawru e dow muɗum kokaɓe keeɓi gollirde ɗum sikka wala hen tiɗɗalaji ɗi yimɓele amen eggoɓe ƴuwde jonde mum gonduɓe fewde tiɗɗalaji kewɗi banggal ñamdu ka ana jaaɓa heɓenede jogolal le haala makko kanko ministre kumaniɗo cellal fayeto yirwere ɓiɓɓe adama en le leydi amen ɗi ɗon colonel Asaba Diallo Touré ka holliti wiide wajibi tam yimɓe kina ikintine ko golle yallana wawa daranade hoore mum saabi hokkede ñamdu wakkati so an hasindini e muɗum no nawiri tam itteta neɗɗo e tuundi anni ko wi goldiɓe amen ortm eɗo fecitango sita siɗi ɓe
baale faaba muya ana welti sanne caganoɓe cuɓɓi wadde ngal gollal saabi ɓe holliti ɓe waɗa faaba muya no yawiri fewtire tiɗɗalaji ɗi jamare wolle muɗum watti fuso hono ɗi tiɗɗalaji matama miɗe salmina hannden ɓe yimɓe waɗoɓe faaba muya jaaɓele leyɗe meɗe kadi caggal leyɗe fou miɗe salmina sanne hooreɓe leyde indonésie cagano waɗ immadaraji mawɗi faabade ɓe yimɓe dibbaɓe worɓe e rewɓe yalla ɓe hewta dimaku meɓɓe saabu koɓe keeɓi fou kamɓe kadi ɓe yimɓe peccitta
le crédit ɗi ɓuri fuu le laamu bankas ana le région Bajangara heɗere watta so sukaaɓe heewɓe kañum en ka salto jannde sabi école to ɓe janngata to ana woɗɗi ɓe ɓe mbaawa waɗde wakkati fuu njaami ngarmi hakkunde galle maɓɓe kan e ɗiɗo cuuɗi likoliji faa waawde daranada caɗeele ɗi ɓe ngonndi feewde e muɗum ɗi cuuɗi likoliji keewɗi ka wakkati vacance ana nawtoro duumaaji muɗum faa waɗa tum gese ɗi ɓenɗo sukaaɓe hoore yahata so remaya ko heɓetee ɗeeɗo gese ɓe ndesata so école ɓantaama fuu faa ɓe defana ɓenɗo sukaaɓe yoɓe to woɗɗi sanne faa wara janngal cuuɗi likoliji ɗi faa keɓen faamtare anni ko keƴaɗo amin gonɗo le on ɗo nokku ɗo woni Adama Dele tugu heɓani en dow majjum do fecitaango Mamadou Samane Sekou Kanye Ousmane Niali Bouly
ley gure pamare towɗe ɗe jannde fawaaki dow diwte tan ana fawi ɗum faa reedu heewa faa haɓe rafiyaagol janngoyde sukaaɓe l'école yoɓe kilométre ŋaaji keewɗi e koyɗe cuuɗi l'école keewɗi keɓi dabare duumiinde waɗde daalaaji cuuɗi école ɗi gese demeteeɗe hakkillo laatingo sababu faa ɓe sukaaɓe mbaawa heddaade e jannde Amadi anndirteeɗo diggana gindo won e comité scolaire suudi l'école fondamental Tangana Boy to Bankas to
ɓiɓɓe jollo janngilɗe lato sababu sukaaɓe likkuɓe heddoo le classe ŋaaji ɗi caggal kettal e mbaawi nootoreede le ñamduuji sukaaɓe ɓe ɓe nokkuuji mum ɗon no ngoɗɗi l'école sanne ndenno kettal ngal sembinan kantine ŋaaji ɗi saabi e madaraji sukaaɓe likkuy e ley gese ɗe
ɗo remugol laaldeke golle sini ɓe kleke e jannde moɓe ngatta aawde e remude niinguuji hono mbayeeri ŋebbe ɓe sukaaɓe l'école anndema ɗe nokkuuje ɗum ko waawi waɗde faa kañe koye mumen so ketti ñaama ɗi ñamduuji ɓe ndokkete wattu midi ana nafa ɓe sanne ley jannde maɓɓe faa duɓe keɓɓe joguintina jannde sinali yosi e sukol l'école ngonɗo classe joyɓo to Bankas to
ñamduuji le janngirɗe latto sababu ɓe mbaasa yuɓude sanne ɓe kino ɗum janndeji maɓɓe ɗi kambal ɗum demal ngal no jogonaani min nafa mawɗo
si reedu heewi nden hakkillo jottoto ɗi hakkillaaji ngatte ley cuuɗi l'école ana ngaɗa faa deedi maɓɓe keewa noon watta faa ɓe keɓa ɓe jannga fati jannde maɓɓe bona
jonka ko min yiɗi faamude nin woni so tawi région ŋaaji amen keddiiɗi kañum en ndu waram jokkude laawi hono si ɓenɗo yimɓelle yalla heeɗere fati tawa ana haɗa sukaaɓe yahde janngoyde feyi fewre wargol yimɓelle heewɓe egguɓe iwre jonde mum'en iwruɓe leydi Burkina Faso so wari suuɗi le leydi amen ndi nokku moɓe noddirta koro fedne ɓe noddirta commission national chargé de réfugié ɗum CNCR kañum kaana wondi waɗde imadaraji ɗi waawi fuu yella ana jaɓɓito ɓenɗo yimɓelle no wooɗiri le hakkunde dabareji ɗi ɗenɗo fedde ittile on ɗo nokku ana imminde so darno e koyɗe mum'en jañiltu ɓenɗo yimɓelle jippi ana wondi ɗo haltididde yimɓelle jogiɓe tom gese yalla ana jaɓa hokkudeɓe nokkul to ɓe mbaawi mahande tafon ɓenɗo yimɓe ɓelle to waawi nanndude hoore mum'en kanankoɓe gomɓe tum ɓe kañum en kaana wondi tewtude ittude dabareji ɗi waawi fuu yallan heɓa daranaɗe ɓenɗo yimɓelle no wooɗiri faa keɓen faamtare anni ko kanko Mouhamed Lamine Touré o gooto e juɓɓinoowo golleeji le fedne ɓe noddirta CNCR ko haltidi e Kadijatu Makalu do fecitango sita sidi ɓe
hono no faamirtonno caggan yimɓe dibbaaɓe ƴulleede Burkina maaleede AES woni yimɓe dibbaaɓe ƴuwaɓe leeɗe yogaaji kasine ɗen ittodirta keerol ɗe yimɓe fuu so wari ballewu kan e deeƴere tan hasngine e muɗum neɗɗo fuu dibbaaɗo yettiiɗo amen ɗo so tewti balleeku ana waɗane balleeku no mooyiri noon haaji amen wala leyde to jeya ma genni to joomu ƴuwi faaba muña ko waɗanteɓe fuu yo gootunno ɗum ana naato saabe mi fammina on nde kulleeji ɗiɗi hollitaade ɗo alhaali yimɓe dibbaaɓe entretirteɓe réfugié ngon muɗum tofon gooto fof e neɗɗo dibbaaɗo ana haande e balleeku huɗum woni maana ɗum hono misaali so neɗɗo dibbaamo ƴulleedi Soudan yettito amen ɗo mi keɗotonmo caggan somi keɗike mo mi entan alhaali no wodiri mi heɓa mi faama ɗum so tawa neɗɗo hasi gonɗo e balleeku ma so tawa neɗɗo yeho joolanno watti fuu so hono ɓe yimɓe yettike amen mi entan jaati ɓeymi ana hasigin e denako mi muƴƴan talki makko faa moƴƴo ko hollitita o neɗɗo tan dibbaɗo yalla on heɓa entiteede ngal gollal fof ana waɗe caggan sériyaji tummode ko noddirte convention de Genève waɗaɗo hitane ujunere e temeɗe jeenai e capanɗe joyi e goho kañ le protocole makko waɗaɗo hitane ujunere e temeɗe jeenai e capanɗe jeegon e jeɗɗi faamon tan min leede ɓaleɓe fuu da muɗum honko hokki konngol muɗum cagana o séria ɓama gasa ƴeewi hooreɓe leede ɓaleɓe on watti watta haqqille muɗum e kulleji yogaji ko o séria hani gollirede nde yimɓe jeeyaɓe leede ɓaleɓe ana hasi hannden séria goto jo joƴƴine to hoore leede ɓaleɓe fof e da muɗum ko naari banggal faaba on ɓe yimɓe dibbaɓe ko noddirte OIA caggal muɗum honko o séria ko noddirte convention de 1969 ɓama ko huncata torraji ɓe yimɓe dibbaɓe leede ɓaleɓe sa ƴeewi o séria ɓamaɗo kanko joni on humini hunjude tiɗalaji fuu ko yimɓe dibbaɓe wonle muɗum gan ɗum wonale o convention waɗaɗo Genève on hono torraji mawɗi waɗano fewtude jamare fottade kasine nangude nokku gotle leydi heddo caggal muɗum fa hannde baɓali hewɗi du ana ana hollitaale o convention OIA ko Genève haalta haala muɗum ɗum ko sabi bini so sadare kesim ama kasin ko hollitata ɗi teɗela fof da muɗum ko noddirte prima facie ɗum ana facintina wi jiile goho hono misali so yimɓe heewɓe dibbama joni wi leydi gonni wari jippi leydi gonni ana tiiɗi mi heɓami winde inneɓe fof gotel gotel mumen mi anta alhaali meɓɓe so hono ɗum waɗi tan ɗum waɗa immadraji mi heewta heeƴaɓe laamu on ɓe moƴƴinan talkoto tan hollita ɓe yimɓe fof yimɓe dibbaɓe ɗum ko entitirte statut prima facie ga ɗum ɗum hollitita wiɓe yimɓe ana entitire yimɓe dibbaɓe ɓuuri ɓe inde mumen winnira gotel gotel hollitaɓe yimɓe dibbaɓe noon ko ɓuuri heewde sa jangi ɗi séri aji a nanan an haale réfugié hono neɗɗo dibbaɗo sa ƴeewi ɗum tan ɗum ana faccintina neɗɗo fof hasa gonɗo e ballegu ka e denagu miɗen wawi miccitinde on do tummode noddirtene 98-040 ko jantata ɗo alhaali yimɓe dibbaɓe nde tummoɗe muɗum sappo e tati ɗum ana hollitita wi neɗɗo fof ɗole tiɗalaji ana hani faweede to ACR OCR ana jamira ɓe yimɓe fine dabiriji ɓe hokke ko ɓe muuyi fou hono misali cuuɗi l'école cuuɗi docteur oje nokkutoɓe wawi wadde gurnal lobbal caggal ɗum kadi so ɓe yimɓe ɗo ana hasagini e leydi walla CNCR ana hani immat yetto amire en gelle ɗen hono nokkutoɓe jippina fottade hono préfet ma gouverneur on nokku tewtira ɗum yamirore yalla ɓen hokke leydi toɓe wawataɓe jooɗo ɓe heyɓeydu miɗa wakkude on misali rawnen li watti nungu préfet on yamir yimɓe dibbaɓe ko heewi jippinal cuuɗi l'école ɗi saabu on watti tal l'école ko uddano li watti muɗum mi waɗi immadraji kasi mi hewti amire en genni kooro mi tewtiri en nokku toɓe yimɓe jippinte ɓe waɗa e teɗala fo hen ɓe hollita amen nokku goto le genni noddirteni keni wi kan e genni kooro kiluŋaji joyyi yimɓe ko heewi jippinama on nokku caggal muɗum kasin mi heeɓi sitti ɗiɗi ɓo bangge kooro toon fanden ɗum ɗo waɗede ɓe hollita am nokku goto ko entitirte beni bana yimɓe jogaɓede jippinama toon hono ni tan ko nokku tewte junggo amire en gelle ɓe yimɓe jippine famon tan wi ko ɓuuri heewde eɓe yimɓe jippinaɓe toon watta duuɓi jetti nokku goto saabu neɗɗo wawa heddade abadan yo neɗɗo dibbaɗo no famon tan wiɗi tiɗalaji yo watti tanno ene han tinnade fewi dabiriji fou yalla ɓe yimɓe ana jaɓɓire no wodiri watti fou so ɓenle ɗi tiɗalaji gonga haalla sanne ɗum woni hunde wotere komin yamiri yimɓe kooro fo e damuɗum famon tan wi genni kooro du wala nokku to deƴere mata sanne ga ɗo e tawede fou dabiriji ana fewa yalla ɓe yimɓe ana heeɓa denago ɗum ko saabi somi jaaɓe ɓe yimɓe woɗɗole genni kooro ni sanne ko ɓuuri kiluŋaji joyyi famon tan nokku fof ɗo bangge kooro hono kiluŋaji joyyi ɗo kele genni kooro tan milinte beni bana kan e kooro kiluŋaji sappo ɗum wona hoɗɗi sanne ɗum genni mawnu ndu woni toon jaama ana jooɗi toon ana waɗa gurgal lobbal famon tan wiɓe yimɓe dibbaɓe jippinaɓe on nokku kan e amire en gelle toon wonko wondi ana waɗa gurgal mumen walla CNCR watti fof ana heeɓa faba muña le golleji mumen winnigon ɓe yimɓe dibbaɓe watti fof somi tili hen ɗi golleji meɗen yeeɗa ɗum e baale ɗeme gollidirta ɗum ana entitire progress V4 noddan fof ko wawmi wadda hannen fewtide e baale hinnotoɓe ɓe anta tan wi sago fof wala junggo neɗɗo dibbaɗo hollitato kañ ha jippinede minen tan ko yamirta holla ɗum saabi hannden kooro anali tiɗala o goto jippingo yimɓe dibbaɓe saabi ni genni anli tiɗala lafi deƴere duɓuni heewi hannden caggal muɗum lafi jandu ana mata li genni kooro ni cuuɗi du heƴa li gennini sanne watti joni wona watti ko neɗɗo han jippude ɓe yimɓe dibbaɓe on nokku saabi nungu wonɗe muɗum li watti nungu kulle ana tiiɗi sanne homo fof ana hasagini e heɓude nokku to gollata meɗe waɗa noddan fewtude e baale hinnotoɓe tinno fiya dabiriji mawɗi yala ana faabo ɓe yimɓe wonɓe nde tiɗallaji iɓe yalaki iɓe wolli muɗum hannde
Mohamed Lamine Touré goto e juɓɓinowo golleji le fedde ɓe noddirta CNCR min gondino joom omo jaabono landi kanko Kadidiatou Makalou e do dabireji iɓe itti le ñalawma hande o fa ɓe keɓa daranade no yawiri yimɓel egguɓe iwre jonde mum'en leydi Burkina Faso so wari suuɗi le leydi amen ndi le émission amen ñalawma hande o kam ne jogui juuɗe amen ɗo artiste noddirteɗo Harouna Konda entirteɗo l'enfant peul de Kounari fotoma o fini ana le région Mouti album ngaji kewɗi woni ɗi o yaltini le ñalawma hande o wonko landodirmi e makko keɗemi
a fuɗɗi jimi ana heeɓa wakkati joom
mi fuɗɗi jimi guila 2006 fa warde joni ɗo gommi ɗo
a waɗi album ngaji fa heewi jon
mi waɗi de album ngammi album aduna wonto kae album machina weliyade wonto
keɗoɗemi yoga e jimi ɗi gaɗɗaɗi fo fade amin tokkitade e interview amen
be ma be hono fulato sakira be haide milenne maide o gollo den fu hai enta o yanu jango o kamoton so don chenda ne bibe mo to jawdin di haide ando dun timma to lamunga go haide anda na timma o poto da fu haide anda amaya yarre doro kanye bonno de de di emi si dansa bube haliki be jango sagira be haide
gullata dun intitulé djimol ma gotel ko gullata ho dun jidda haldude e goldo djimol djoni
ko gullami e yo samba ko gullata ayi aduna no wordi hande aduna na yurumini sande aduna ana heewi laawi sande laawi tawinude laawi vraiment tampinoji quoi bi adama ana laawi kabaru sane a fami e leggaleji di e lesakirabe ayyam be ani do ana kaba sabi jawdi be ana kaba sabi dewle na sabi bibbe ana yurumini leggalle ayyam bibbe kewa a wawa fe marde be njalta be njabe bamay deedi fe abirab mu andaka bi adama sawro e kase njido ndiren njurmu ndiren quoi bi adama ndaru tanko sultinta bi adama ngadna dum quoi
gondube hedade men wakat jom o do ko heewi mu en fu eggube ure jonde mu em be iwito wana kamar e be jidi
hono ngabe déplacer so ngari be ana yurumini quoi ngano lati fu be njoppa e hakkile mabbe be andadu be mbirfti to quoi fadi jikka mabbe bona quoi hunu fu ko wari a fami ko timmato
haruna e jimi maadi wom tiddalaji di njida e puddode de ne
way mi yi tiddalaji kewdi alhamdulillah no yafi sedan quoi
album ngay maadi fu bamako don jaltinda di nana wa ehli kedde leedi di
album premier album o fu bamako do ngammi ko bon deuxième album o won so ngaji di ngammi guiné voilà won so ngaji di ngammi burkina
djimol ma gongol lu won ton kasem mo koltida e mudum wiide aduna tarike neddo no darde mudum foti fu dayno leedi ni
kala voilà dayno leedi no podda darne ka fu dayne leeli da
Allah kodum senjiru kamu
darata hai Allah ko dum mi hallino o aduna o ana yurumini mi hallino o aduna o ana jasi
adna ana yurmini adna ana jasi neddo tampudo wawa fijude
wawa fijude
hojida halde do
neddo tampudo wawa fijude arane neddo imudo ele misikina ko arande a biddo akando ha wadde sobe ko kaddo wadde sobe o sa holli dum lawol fijude wawa fijude mo gonto ata wala golle fay hunde wala activite fay hunde sina wondude walde bibbe mudum daroyde walde bibbe mudum a famina e dum wala fuko wayi wadande dum be dedina dum a wa wiide o je biddo kinabe yewto suko goto be biya o kanyu je biddo dum wana hunde ande ko non on hunde mujunde
sarabe amen ka hewbe kayum en yalo mo hande o ka igube wule jonde mo en be ngari le nokkuto wala e wi mabbe wana sagoma waddibe don dum ko hewbe mabbe du fu a tawam saatu ana yida e si nyawuji yogaji tampinoji dun san
ko baw mi wiide le ngol jimol e surtout e le yimbe me e gube so wari do be meda nyaago Allah basi ko wadi so be ngari gaako o basi o timma be mbirfito ay tiid Allah waddata hunde fu nyaw yo tundi nonno tiid Allah waddata dum fu tiid Allah waddata dum so net naata kulle ko yida feesayi e gubbe warde gaabe e be naate e kulle kewde a famina won nyawuja ne heba be fustaabi tiidangal misina miskina ko so be jalti le o tiidal ngal be jaltan e tuundi so be jalti e tuuni cialal wara
jimol ma goddo kasam do a holiti wiide gonga mi kedoto dum tafon fade am mem landade ma hodum yuppima yimu gogul
Allah barkin sujo tamani bi adama marsata e pene ko wala fumo anda pene woda nafa fawino wala pene pene chakite mu yo pene non ko sayi mi hebi tiida Allah kewdi ko fu do pene de non ko neddo wi'an wadan ko wawa pamene aadi ko wawa hibinde okete rendez-vous suudo bi adama do arwaye wallude neddo tawi wana buudi walludum e hakkille ma o andal ngal jogoda ngal waldu joomi e dum waddi am e yimudo e ngol jimol
kedi non men be kam tay be pami sande men hodum hala jogonda yimbel e gube ewde jonde mu em joodibe nokkol be ngala e wi mu em nyaloma hande o
ko mbawmi wiide joodibe hande nokkuji di dum woni perbe so wari be bi adama neddo do arwaye wallude hore ma ko sa wari e nokku do a jiafu watti hore ma dande yuda to ko e du ne ngarna nuku do a jiafu min kam mi do ta fon fadi o wakati min tinoto mi ndaro nuku an do bomi jodiade mi horanta mi watta problem tawe de be ngarta faabe jaltina kan fu tawe herse wala hen pati joda tan biya a ankar jodi do tan a yata non 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 jodda e nuku do a jiafu fiyana hore ma dabere bi adam ndar yaltuti e tundi fati ndaro biya kina neddo jaltina e tundi non 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 du wadi so Allah hokima hakili ko so mi wadi e ma tiida Allah fu mila no jaltira e o tiida Allah so mi lamu walla on lamu biltake ko mudu ko tafondu sak ma daro wi walla on bi adama ndara wallude hore ma tafon min ka dum bawmi halande be ko be ndara be malla hore mabbe tafon ko teynde mojjere wari fu tewe kambe ka be puddingul
sakrawe kidiibe on kibi fam sanne Haruna Konda mi jogino juude amen do hay o wi faji joddon tumudiron juude modom ngadon ko woni bawde modom nyande ballo be wari ka fu ta wonko on hore piando hore modom hono dabere kanyu en ka faboto on tam
yoga be anangulla yoga be ananjala yoga be anai pojji yoga be anai ekuina yoga be anangulla yoga be ananjala yoga be anai pojji yoga be anai ekuina yobe ani kuibe inni be warti edawol yobe aningulla inni be iwi he yobe ani kuibe inni be warti idawol yobe ani kuibe inni be iwi he onji aduna aduna kanonno onji aduna aduna seina waina
Fadima awde liddi so dokka neddo nyama ikintin dun no awerte don proverbe de la semaine amen nyaloma hande o hodo fu woni korokaado hala kejjal amen gonde le lamu mutti mamudu komina wombe landondire e mu'en
Fadima hokkude neddo ko nyama sa hokki dun golle ana wada o nyaguita ko na o daru rita goddo golle ko kukuda mo ana wada ko o haaja ko Fadima ko nyaga yade golle ana walla mo kisa hokki mo nyamdu taw mo nyama so nyamdu timita o yototo ma dun pamume hala maka
so neddo jiwi nokku wari nokku ma ko dokkata dun kalisina nyamdu ana walla dum may ko wori wallode dum dokka dum golle e joomu jaati ana waawi gollude an heba ko wurnira hore mum dum wuri faddema awdaw ko neddo nyende fu hollu joomu no awirte
joomu yal jonde makko wari jonde janandi alhamdulillah hokkam mo nyamde dum gas joni balle joomu fa joomu golle hore makko golle na hore makko yala mo nafa hore makko dum buri
kaado hala kana holi tawire farmara hokkude wakkati fu neddo kasindin do ko nyama holludum golle ko wawi hebude e mudum hunde ko wawi wurnude dum e do kaado hala sakiraabe mi kaddata le nyaloma hande o min jowti am sanne hedaade hejoji amen andon wiide o do emission kan hejoji amen keddidi fu no bawi hebude dum e do site amen internet o ngadam www.studio80.org min jowti am sanne hedaade mem Allah holli em ko yontere waro ne ko wassalam